www.nctown.com.
Ababa ndinawasanzika, ndinawasanzika. Komacho kuti ndibwereko ine, ndibwereko chemwa osaza peza, sindina kondwe. Chokuti ndibwereko ine, ndibwereko chemwalo saza wapeza, sindina kondwe. Yeah.
Jerule,
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 Jerule, Jerule, Jerule,